cookie pudding, my daddy. I find your takav, you are ready. Baby, baby, to spend it. Fashion, yeah, my fupi, no daddy. Like, Oko. Nishike, Oko. Oko. Baby, Oko. Oko. Nishike, Oko. Oko. Baby, Oko. Kalushinani na bikaragos. Oh, bikaragos. Usije ukamwaga mwenzi unta lost. Oh, utanimaliza. Uko nishike uko. Uko baby uko. Uko nishike uko.
Hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati unanimaliza, unanimaliza. When do unanifana, nifaya. Oh, wale vikaragosyo. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike uku. Wapi, wapi nishike uku. Oh, oh. Oh, insana, insana. Oh, walanyana, kidiala. Oh, 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 nani maliza huku, nishike huku.
Nishike huku.
Huku, baby huku. Huku, mi nishike huku. Huku, baby huku. Kata kidogo, nata, na mikogo. Nataka, kidogo. A sweet kama jojo, katoto kamoto. Kata, kidogo, nata, na mikogo. Nataka, kidogo. A sweet kama jojo, katoto kamoto. Oh, insana, insana.